mishitaki na chill na mapush 2022 nunu. Vile mihu dance in the party, mareda zao kila siku chilling in my room, niko pumping, pumping. Baby let me give you something, something. Na wanyamazisha once in the room. Mini kwa gari niki dance to the tunes. Dance na kumbuka wamesema,
wamesema we'll never be farming. Now look me, dressing fly with the bling blings. Wakatata hatu tofika mbali. Now sisters I wanna take a number zetu. Baby no no, baby no no. 2022 na kuhire kila chindo. Baby no no, baby no no. 2022 na kugiale kila kondo.
Na kantuni kwa na mali, angalia utani cheki kwa mbali. Ongeza whisky na maji ni 22 tuninge kwa benki ajali. Na vile maheta walitutoa ngarangi, na sasa ni sisi tunawasaidia na maji. Na vile mabebi walijiringa kwa gani, na sasa ni sisi wanatuomba tuwa mari. Excuse sindo wa janje,
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 janje.
Baby kuja ni kupange, mini mpole, mini mbeli. You taking down loan, taku hit up kwenye cell. Excuse sindo wa janje,
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 janje.
Baby kuja ni kupange, mini mpole, mini mdeli. You take it down long, taku hit up kwenye celly, celly.
Wamesema we'll never be farming. Now look me, dressing fly with the bling blings. Wakatata hatu tafika mbali.